Nokola carne a chèque ezalinanga atakona banke le meya esila banga bakoye bate soki bayaki sango bakanginga baka mate banyongo elekanga na banke le meya esila. Atakona banke lomea esila banga bakoye bate.